الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شلونغا موجا علي رضي الله عنه ونديه موتو مني تكمبلاني وكانتاي غوشي باكامينيكا مامني تزوشي بامبيندي زوشي بس مني تينغا كامبلاني بامينيبا usayiwala kuti mutu wathu waukulu uli pa kuwalongosola masahaba osiyanasiyana radiyallahu anhum kuti mwina mwake ndikuphunzirapo zikhalidwe zimene iwowo adatengera kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kodi iwowo zimene adaphunzira zimene adaphunzitsidwa kuchokera kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama zidali zinthu monga zitizo yeti tikazimva zinthu zimenezo ndiye nafenso tikhale ndi chikumbumtima choti tithe kutsatiranso kuti mwina mwake na pang'ono chabe timapesenti toche patokha tikhoza kutengera zinthu zimenezi zikhalidwe zimenezi monga mmene tikudziwira kuti Allah subhanahu wataala anatipatsa chitsanzo chathu chabwino amene ali mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam komanso kwambiri timakhalanso tikukambirana pa mitu yosiyanasiyana mu nkhani imeneyi ya masahaba radiyallahu anhum timakhala tikukambirana za chikondi chimene masahaba radiyallahu anhum adali nacho pa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti kodi chikondi chawo ankaonetserana bwanji kodi mtumiki sallallahu alaihi wasallama ankaonetsera chikondi chotani masahaba ake nankha masahaba radiyallahu anhum kodi nawonso ankamuonetsera chikondi chotani mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi osayiwala mungu wakumbutsa nawo timakambirana ankhani yokuzana ndi Abu Bakar radiyallahu anhu tinazakambirananso nkhani zambiri zokhuza Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Uthman ndipo pano tikukambirana zambiri zokhuza olemekezeka Ali radiyallahu anhu ameneso adali msuweni wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Rabi'a akusimba kulongosola lona kuti nthawi ina Ja'da ibn Hubayra Ja'da ibn Hubayra radiyallahu anhu adaza kwa Ali radiyallahu anhu namuuza kunena kuti Amirul Mu'minin anthu awiri akabwera kwa inu ndinkangano wawo akukangana ayambana pa nkhani ina yake mmodzi mwa awiriwo amakukondani kwambiri kuposa banja lake ndi chima chake koma tikati muyangoneso munthu winayo mbali inayo saidi inayo ye munthu ameneyo amakhala woti akhoza kupangira koni kumene chiwembu kukuphana koma ikafika nthawi yoweruza mmaweruza mokomera munthu amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuphani munthu yemwe amakusungirani chiwembu kodi pamenepa zimatha bwanji kumene zimenezi ye timapezeka kuti mmaweruza bwino mokomera amene akukudani osati amene amakukondani kodi zimenezi zimatheka bwanji olemekezeka Ali radiyallahu anhu poyankha funso limeneli choyambilira adamenya pang'ono pa chifuwa cha Ja'da radiyallahu anhu rahimahullah yet tizidi nabi sallallahu Ali radiyallahu anhu adazamenya chifuwa cha Ja'da radiyallahu anhu yet osati kumenya mwamphamvu koma adangomenya pang'ono ndipo cholinga chopangala zimenezi kodi chidali chotani yet ankafuna ankasonyeza za chikondi chimene adali nacho komanso ankafuna kumpangisa iye Ja'da radiyallahu anhu kuti akhale ndi chidwi pa yankho limene Ali radiyallahu anhu akufuna kupeleka ndipo kenaka Ali radiyallahu anhu adamuza Ja'da radiyallahu anhu kuti ngati chiweluzo chikadakhazikika pa ubale umene ndili nawo ndi anthu ndiye kuti ine ndikadatha kugamula mukomera amene ndamufuna komabe nkhani ndiyoti chiweluzo chagona pa lamulo la Allah subhanahu wa taala ndimaweluza motsatira malamulo Allah subhanahu wa taala ndimapereka chigamulo motsatira chigamulo cha Allah subhanahu wa taala ndipo kwa munthu amene ali pa hak kwa munthu amene ali pa chilungamo ndiye olo atakhala kuti aundisungira chiwembu ndiye olo atakhala wa oti sisilamu kuma ndizapeleka be chigamulo ngati chamukomela iyeyo ndiyoti chigamulo ndizapeleka mukomela iyeyo ndipo ngati chamukomela munthu amene amandikonda munthu amene ali Islam yet ndizapelekanso chigamulo mukomela munthu ameneyo mukomela Islam amene yet lesson imodzi ndimene tofunika tiphunzire mukhani yoseyi chilungamo kuyendetsa chilungamo pachina chilichonse ngakhale chilungamo chidakhala kuti ndichopoteka kwa munthu wina aliyense pakena kalikonse kodi Islam kodi pakati pa Islam ni Kristu pakati pa Islam pakati pa mbale wathu ndi munthu wina amene yetso ni Islam koma palibe ubale una lonse upatula wa Chisilamu ndi anthu awili amene wayambana ife ndiye ni mfumu ya mmodzi ife ndiye ni mtsogoleri wa mazingira umene ife ndiye ni mtsogoleri wakadera kameneko kodi tingaweluze bwanji kodi tiweluza monga mmene ali radhiyallahu anhu ankaweluzira kodi tipeke chigamulo mokomera munthu amene amatisangalasa kapena mokomera mbale wathu kapena tiweluza kapena tipeke chigamulo mokomera kapena motsatira malamula subhanahu wa taala timpemba Allah subhanahu wa taala kuti atipase ntima oweluza ndipeleka chigamulo pachina chilichonse motsatira malamulo ake motsatira sunna ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.